What?
Bwayogera Mukama gy'oli.
Lulire wakaba naliwo, mutima nagulaba nga guyebe. Lwe wafirwa abazadde olwo n'ogwamu, wajula okuzirika. Enganda lwe zakuleka, emikwano lwe gyakuyiwa. Wayita nkuyita benze ne njitaba, ng'oluyogaano lungi luyogaana. Ze nayitaba gwe tewawulira, naye nga mu mutima nze nkwagala. Oli wange ku bwange, nakutonda mukwano, sirikuleka nze. Omutima ne gujula okuyulika, wagamba obulumi obukujjudde bususe okukawa. Mbundo okuva mu buto tewafuna ku mirembe, oyambye bangi ne beerabira, ne wawola ne bazirya. You were rejected and betrayed, naye nga nkulaba obigumira. Laba amaziga ge wakaba, akasumbiko kajude, towanika mukwano.
Tunulira nze,
sembera ye,
tunulira nze,
kole chipya.
Tunulira nze, munange, tunulira nze,
tamuli chiraba, tamuli chimanya.
Ntusa
n'obwesigwa bwange,
ntusa n'obwesigwa bwange,
saba ky'oyagala bakuwe weeyire,
ntusa n'obwesigwa bwange,
wasaba omwana kuwadde balongo busa,
ntusa n'obwesigwa bwange,
motoka gy'oyagala bakuwe weevugire bebi,
ntusa n'obwesigwa bwange,
oli mwana. Twala mafuta nkuwadde mukuweereza, sangula maziga kati sanyukako. Olulala watabulwa, wasoberwa, wazirika, amazima wakowa, newetamwa, tewawanika. Zena kula banga tobitegera, naye nosala one sige. Bakusekerera nga buli woyita mukwano, abakujoga nga tewabadiza. Olw'erinnya lyange wasonyiwa, kankusasule. Ntusa n'obwesigwa bwange,
ntusa n'obwesigwa bwange,
saba ky'oyagala bakuwe weerire,
ntusa n'obwesigwa bwange.
asabo mwana kuwade balongo
kati tusa no wesi kwa mange
motoka joya galaba kuwewe vugire baby
kati tusa no wesi kwa mange
oli mwana oli mwana
kati tusa no wesi kwa mange
okuona twala mafuta kuwade muwele Maziga kati sanyuka kwa
tuse. Kati tusa no wesi kwa mange.